abadala ndithi ukuba sonile sicela uxolo. Ndizisondeza kuni ndizocela intsikelelo namathamsanqa kananjalo ndicela nidedise ubumnyama neentshutshiso neembandezelo zeli lizwe sikulo nizise ukukhanya. Ndicela kuni niqhubeke nisikhusela nisisindisa njengoko besenenzile ngaphambili. Ndiyacamagusha ndiyanqula kuwe Qamata ndiyathandaza kuwe Thixo Mvelinqangi Thixo wokhokho nokhokhokazi bethu. Ndithi kunga icamagu lingavuma kudede ubumnyama kuze kukhanya kubexhesi kube